wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ka daafurtay ololaha daweynta xoolaha kaasoo socon doona muddo 26 maalmood waxaana muddada uu socdo ololahaasi la gaarsiin doonaa daweyn 50,000 oo neef iyadoona sidoo kale la booqan doono 20,000 oo qoys munaasabadda lagu daafurayo ololahaasi tallaalka waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wakiilla ka socday hay-adda save the children iyo qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa kulanka ka hadlay maxamed nuur maxamed cabdiraxmaan oo ah ku-xigeenka wakiilka hay-adda save the children
duudi oo keliya xoolo laymi daaweya ina aad dinkan si indirecta ah san helan meelaraayuso cunto oo nadiif ah iyo xoolo meelaraayuso caafimaad qaban qoyan marka intaasiya programka nu ka koobayin save the children keliya mashruuc oo b h a oo emergency keliya ma kala shaqeeyahay saasoo kale maybaa wasaaradda la shaqeeyahayna mashruuc oo perfons lero oo african development bank fangareahay mashruuc oo resiliency ah oo wasaaraddan ayaa ka mid ata wasaaradda line ministry-ga koowaad oo mashruuc silonka taamga ah wasiirka c t v a dambaasiyin
dhanka kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane sandheere maxamed iftin ayaa isaguna si rasmi a u daafuray ololaha lagu daweynayo xoolaha kaasoo socon doona 26 maalmood
mashruucan ama brogaraamkan hadda unaan fadhiina daafurshay way ka saabsanyaa kambeyn oo daaweyn xoole ah 2500 oo qoys oo ugu yaraan ilaa 50,000 oo neef laka daawaya iyaa ka saabsanya sidiisin la dareertaan xoolaha soomaaliya gaarahaan dadka reer koonfur galbeed xoolaha anka badan way dhagaday dadka reer koonfur galbeed xoolana way waaha intaan hadda inta fadhiyan haraabta ama dhacaan hoola ama hilibshay ahaado mise caanidiis haado ha isticmaalnay laakiin hilibshay haan isticmaalneen caanidiisa ha isticmaalin haddii caafimaad an qabneenna unadama xanuunkiini yaan mataabada wal indhaho waana an hadalaana intaa la ohaay an lahayn oo haddana iyo waa la faday inay la daaweyn dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha dhakhaatiir lankii inka yeer baajiyay lanka kale mastareeyo dhabel baajiyay inta kale mastareeyon in diyaarsanu daaweynta xoolaha ama tallaal haadoy ama daaweyn haadoy iyo cudurrada ayu nooc oo ka abtirsadaa xoolaha bakadhiyaaw dad korku haay oo noocaas neefka haddii aragaan korku sheega miiskufaal layahay waloo an arbiyaysinyin wayna diyaarin ayeen inay ingadeegaan shicibsho iyo deegaanka bulshada reer koonfur galbeed